beat. Green. Hachibwanchi kodi.
The way you moving like anaconda. Find Mona Lisa. Koda makondinda. Ukupanga zindi kalota. Ugu ni balalisa. Ugu isa ganiza. Iwe uni jimuisa. The way you moving like anaconda. Find Mona Lisa. Koda makondinda. Ukupanga zindi kalota. Ugu ni balalisa. Ugu isa ganiza. Iwe uni jimuisa. Jimuisa. Jimuisa.
Na futa boni, na pesa combia. Na pesa boni, na futa combia. Na pesa boni, na futa combia. Na pesa boni, na futa combia. Uyaki pamba te, kamata ma. Ukuzunga pamba te, sukuma ma. Uyaki pamba te, kamata ma. Ukuzunga pamba te, sukuma ma.
I like the way that you dancing. I like the way that you whining. The way you moving your body. Baby, you causing tsunami.
Shore. Oh yeah, baby, I want it. Shore. Mama lupa bebe te. Shore. Oh yeah, baby, I want it. Shore. Yeah.
I like the way that you dancing. I like the way that you whining. The way you moving your body. Baby, you causing tsunami. Yeah.
Shore.
Oh yeah, baby, I want it.
Shore.
Mama lupa bebe te.
Boni, na pesa combia. Na pesa boni, na futa combia. Na pesa boni, na futa combia. Na pesa boni, na futa combia. Uyaki pamba te, kamata ma. Ukuzunga pamba te, sukuma ma. Uyaki pamba te, kamata ma. Ukuzunga pamba te, sukuma ma.